music.
Hey, yo, Bond Music, I'm introducing to you Young Squeezy Weezy.
Abalo Anazo.
Weezy.
Bond Music.
Yeah. Dwara City, stand up.
Just a stop.
Film music. Black Nation power.
Power.
Dwara City, kuchele.
Unapiga selfie na shemela wako una posta IG eti manzi yako unakula malike mixa maujiko sio lako jiko tata sap una degree mishemishe mingi benki una CV eti geto lako kali una TV mchizi wangu vepe kwenye bao unajifanya wewe ni fundi sana ile bao umepewa umeshindwa kupiga dana tisa beki wabongo bana Eti bonge la kiuti Mala unatoka na bani Eti baby mboga saba Mala unatoka na zasa
Wana fiuza chikiki wajulikane Wanataka hiti na wana mane Acha wama snichi mini wachane Iyo ah, iyo ah Wana fosi fosi kiki wajulikane Wanataka hiti na wana mane Acha wama snichi mini wachane
Kozi mnyama nyati, mii niko safi Sikuvunga nikamwelewa, one touch Kapo usi FB, miwa kwake One touch flow, make flat type I may do swaggy, do that mini carnival Kichecho sini fote get nina bible Eti nikichenga na jikuta I do that, I do swag, it's too low Na lori nanti ezi ki, mini yopo mozi Omali only supposed to be on the beach shows Shule now drink free
Eti bonge la kiuti Mala unatoka na bani Eti baby mboga saba Mala unatoka na zasa
Wanafuzi na sikiki wajulikane Wanataka hiti na waramane Acha wama snichi mini wachane Iyo ah, iyo ah Wanafuzi na sikiki wajulikane Wanataka hiti na waramane Acha wama snichi mini wachane Iyo ah, iyo ah
Yeah, it's your boy Young Boys Christian Z It's my man, it's swaggers and a beauty With my brother Sasa Dawa Dubai Bani music Set me boy Mtwara series in the beauty More brownie More pansy A.K.A. Aziz Feeling music Yes, my sass sounds and a beauty Nyat Nation Power Dawa Twisted Yanja Abalo Anazo